na wantiri yande sappo edi no yutani minti goto studio kalangu habaruji fulfulde sigila mawdo momin cigili gam batte cubaki ko ne wad leedi men niger
studio kalangu no wadi sigilare mawde
cubaki leedi niger do enda horejo leedi niger subete haaji hakkunde tewtobe ko wato chapan tato nonno du ko nani subagol député be jodotobe suudu sawara député be ko warto du enda kanyum won ko subete ko wato himbe miliyoji jeddi feccere kanyum won ko winda do talkur mawdu ko cubaki enda ka en won ko hebi talkibon cubaki gam batte ya wada cubaki enda ender kero leedi niger illu yande jetati subaka o kan won ko nokkuje to cubaki watte mabbita ya ha mabbedu ko dan yande jeddi la sar ko wana region mo difa ko lati kanyum kay yande jeddi won ko firta suba ko enna kandu ya hantimo fawar jondu ko nan yande jeegong nenne ne ka do lawlo majju waddi ko min gadi himbe amin nokkuje fugam batte andinde hettintobe studio kalangu do radioji di golliditto kanyu e do internet e facebook jong o semi halda e omar hamma to e wonto tayda omar salam aleikum
e no wotiri usman ahmadu mi do tawa joni bi en do endan galure nyame mawde to tawda e lamba e biro wote go abo
biro wote gwaabo dum won nokkurto himbe wabbe windama moy wari wadi hono cubaki yeso maada umaru
no watiru usman ahmadu bi en ni hande subana oni ar ko bi tetenda husseini timi kamoni horeje sudu assembly e niger bari wadi cubagol makko chagal makko bi en horeje leedi ne niger e laji suku mahamadu kando kay wari wadi wataki mudu warde jon sudu mudu bi e tedo lella malika ngengdirado horeje leedi chagal makko mo seni bi e tedo isaka sunna lati do horeje sudu seni kanko du o wari o wadi cubagol makko
do gada mabbe wadi jama'are ko wari subi don endan nan
non wotir gada mabbe wadi jama'are ko wari sabu bi en wodi ando nimbe lati e horebe partiji warbe kam en du wadi cubagol modon noni bi en ministri be lambe wuro kam en du fu ngari wadde cubagol modon
ele don kurne endan maru be kala hala wiide hono no wodi ko jacce le sigila onna
wallahi sumana yeru no horejo leedi yon chaggal o wurtino o famini e wiide ko wi hande nyalande nde imo welti sanne yehnino yiri cubagol ngol laati fusigila fawodi ana ko ndata golli tirde di e bi en laabi gattaadi far renugol nimbe e wadol cubaki kin no wodiri
har fila renugol ngol biida ngol ne omaru noy fila renugol himbe har fila coronavirus o enda noy dum den sigila don faano wodi na
wala tumana ajami kan ko baamu halande be biyam farfilla reenugo nimbe an ko ndarta nyaw wi'etengo coronavirus go biyen ni hano golli tibi jaamani wattama ko biyam bi leedi meden Niger jaati kam sigili dum faawodi an biyam hunde non ko wadiri e juude makko ko tawe reenu kan nimbe adudu ko fufata safare tawe hillu neddo naati don darake no fufata safare ko tawe hisi ngu nyaw coronavirus wodi du illu e natol baade dum no wodi habbe nibe taatiibe ibe jeewan cellal bandu nido wana ko biiten wulo wulo neddo nonni gare muri be kokkani ban wujo ay wujo e juude mu
to joni ele himbe wambe no siri sigila fawar joni hono cubaki wambe der surto en nan noy nanda be mbi har fille are mabbe no kubi faano wodi
bi har usman
bi mi har fille sigilibe horebe seni wambe to en lay biro gobo en nan yalla be kolli wiide ke are mabbe huubi na
mi wala mi nanane no wodi Usman
to nanane Umaru min jettima ga wala nana woda sey tan jon kay jeben hara ton endan torodi torodu ko nan bandi en Buba Seyni no tawa harto en laati du ko na wadana en kandu ko na habar torodi Buba Seyni da battina
o da watti Usman Ahmadu
mado la Buba Seyni adai ayi awado cubaki ma da fa wodi
wallahi mi dai wado cubaki non cubaki du ko nan golle mudum fuddi do andal le ko min torodi sey tu wana wana sengora tu min keder sengora leedi do zone bi eto zone digi bari afami torodi fecca kana feccan e joyi to rodi no wi e zone digi bari no wi e to zone gorbi no wi e to rodi santé no wi e to rodi yannange e zone bi e tedo sirba do enda poule zone uji nay de ka fu cubaki nodde to min kedi min jili seeda kan cubaki fuddi illa subaka yambe jeste gam gilla hankin e imbe yodobe cubaki be mon non fu walo nokku wada amma les zone uji nay de ka fu cubaki fuddi to min kedi min jili seeda kan
de joni o e jile maada ko njaada faccu boda noy tawrda himbe gordi ga yimi ama laabi gon tokke do fille hisugol nyaw coronavirus
wallahi sumana no kuje go anjal lay to laati galluje don kay no wodi laabi tokkaadi didi ko yimi no wodi laabi to ndiyan juddinte e kaataare ko lotire juude mudum hanu do endan der santur mu torodi no woddu ko nan ko yimbe woni ko wattata e kulle mum ko wite bavette dum amma ay to min jilotu no kuje ladde do en no kuje gon kay wala no golida dum
dey himbe be wala no hade naade duna
wallahi himbe wala no hade naatida amma ko wonno be kade be billondira be naata kam woni be ngade mon non kuna tira goto goto wurto yernu min jiri
o kase yasin be darro meter goto goto hakkuni mabbe nano yonno
wa to dun non no kuje gonno don no yaago dum darnaade e meter goto goto on
jonne den baawi de jama'are en don heew warde cubaaki e le biroji din
wallahi jama'aaji don heew warde faade du ko nan ku buri fewde sanne e hande cubaaki harte gordo min kidi min ji o min jiili min diskiti ami min ji himbe no burti sanne e du warta gore rewbe do e skaabe umande heere
rewben don keewa sanne
rewben don keewa skaabe umande heere don keewa cubaaki sanne
on nana kafto a gineji heba ka yarede ganyande wi anoma jaati wobbe kay nangina kisu godon dun don on nana wi seni himbe seni halle hunu fudo majju
wallahi min tabay ginanda min jotta seni ginanda min jamtino dun yalano yido kuji de fu kebi jehi nan woto no kuji gineji keba yara amma se burti ni yasa akal iyade e yasar min jaata seni min bado dun min jama yalano no fuji de fu gineji kebi takan yotta kan handira amma ha se gorto min ji do ka gineji dun yotta kan handiri kewal du fu biroji mudum fitti gilla yambe jetta subaka non du e hore mudum to min jili do ka
nde ko wetebe hono observateur en kam waro be ne jeewa no do wodi yar joobe no kujigo be on ji on potta e mabbe de biroji din sanne
observateur en kay lay to rodi centre do ni won to e burki seeda kala amma be nan non potte laddo ka min mata be ginanda har sa ngor gonde gibar min godi mo min goni den jiloro
inshallah ndene min jettima Bouba Seyni faane min noddi toyima kasen do fila ko darto cubaaki horejo leydi meden Niger kanyu e député be leydi men Niger
Studio Kalangu.
Les programmes de Studio Kalangu
à Dosso
sur la radio Far'a
92 FM.
Studio Kalangu.
Non ni fawar jondu ko nanni e le filla ko darto hono kabaruji dum gomini gaddan do e studio kalangu ko nanto e do kero radio dum goldito kanyo internet do filla ko darto cubaaki andani relete sumana bandimi hawrni en ni fawar jondu kibar no dara filla cubaaki gonkini wada hande ki andan ko Ali Abdul Mumin nyalli firti e furfulde
hanono seni fedde leydi hawjino filla cubaakiji din andan haliri dum har ko darta cubaakiji ko hitaande duubujuna didi e laso yaade hitaande duubujuna didi e laso e go'o ko watta himbe miliyoji jeddo e feccere kan en binda gadana kartiji wotedi jaamani di andan neddo fudu der biro woteto windano ton ton yata woto biroji wotedu ujunaaji laso e jeegom kan en cingaade reedu leydi Niger fu region maradi zender tawa de region yiji di andan region fu ko watta himbe miliyo e feccere ka en gon ko binda region Tilbury miliyo e ko decori sedda region Dosso himbe ujunaaji keme jeenayo hubere nyemay himbe ujunaaji keme jow region Difa e Agadesudu himbe ujunaaji keme tato himbe woronje tawa der tewtewru ardanga leydi hitana hikkate endan do himbe lasoji dido e go'o e inde mu en burtina 13 lewru novembre hitan du ujunaaji e laso do lawol natul tewtewru ardanga leydi e lawol goldu ni debbo ba goto non tawa ka der mabbe miccintinen himbe du ko illa maral demokrasi singa der leydi Niger madame Mariama Gamache kantan woni debbo natudo tewtewru ardangal leydi dun du hitane duube ujunaaji didi e sappo e go'o o nati tewtewru du enden do inde hore makko hitane duube ujunaaji didi e sappo e jeegom do inde parti Racine Hadin Kay min garto an du ni fa handen do tewtewru deputa ko hitane hikkade enden
Studio Kalangu.
Les programmes de Studio Kalangu
à Dosso
sur la radio Far'a
92 FM.
Studio Kalangu.
Nani region mo Dosso en jahanto en département mo Boboy commune mo Chiota Chiota tondu ko na bandimi Ibrahim Hasumi jam wete ma don.
Ay yenna la jam wallan.
Alhamdulillah Ibrahim noy cubaaki wadirto en Chiota subaka warjo ilu yande jetati biro di fitama na.
Wallahi biroji chota firdama yamde je tati he mintaji dafre tati non biro mo santro chota on no wodi hano biroji jedi di gonde no kuro ore biro di yedi firtoy
del ko di pirti joni Ibrahim dum won ko jido har fila ko darto sigila on yalo hibbi gi are dem fungari himbe men fungari sigiltobe majjum bena
wallahi sigila on ko wonno wadira ni biroji din jilla firta to der biro chota dai e daro noy anno jamaare wonno wara nokkuje fu jama'ar no gonno burto no gar no gada cibaki mu en biroji jeedidi fu himben no do mo diri ko heba jaha do cuɓaaki kin ko présidentiére hédiptation
no wontiri barama joni no woodi hannde ene anndi jaman ko warti ñaw wiyeten coronavirus noy noon ɗum ɗon ne wonno waɗira har filla ko darto rentugol himɓe e tokkugol laabi ndenago ko hisinto ñaw ngu
wallahi ko darata har jona ñaw coronavirus nomin karanto on ni nder biroji ɗin himɓe seeni ɓe fuu ɓe goodi iɓe gatti bavet ko wattete hunduko ɗum ɗon gaɗa majjum hanki faa caka jamano labari ko yii woroy ko yi'a ba délégué partiji ɓeɗo fuu mo wala bavet natata nder bureau so min gi himɓe partiji fuu doggi tefoye bavet uji doggi gaddani délégué mum e ndenno ɓe keɓɓe nato e nder bureau ji ɗin nde en daari har himɓe ɓenndu himɓe ko ɗuuɗi no goodi bavet nder wuro cota ɗo gam hunde noon ko nomin kare noon gilla arande minen cota ley naamu amin woni sekuujo on walano jaɓa himɓe jeggita ɗum kacci fof mi cittina himɓe hena walla coronavirus o min himɓe kakkilo he makka
e dow fii ko darto ɗum ɗon ko mbiɗa ɗum joni yimɓeje natoɓɓe enɗan fa waɗa cuɓaki ɓe ɓenga walan tilsine sey tawi bavete mum nano tilsine ya
himɓe ɓen noon gala ɓe tilsine
de darde maɓɓe habaru hakkunde himɓe ko wattete métre goto ɗum enoy ɗum wontiri
wallahi ko wattete métre hakkunde métre caka himɓe kay métre wala no waɗa himɓe ɗon ni no dari dari no gaɗa cuɓaki mum e neɗɗo anndata ɗo sala na walla kerno ɗon
inchallah to barama joni o eley jiile maɗa joni himɓe ɗon no faama cuɓaki enɗan gar en anndi wakkatiji goɗɗon woɓɓe faamata hono ko suɓirte talkuru ndu enɗan ko yimɓe fuu nati photo ji mumen hennade konnan parti fu noon nokkure warde ɗum
wallahi ɗo nder galle cota ko himɓe gano ko wonno tampina himɓe hana himɓe cuɓaki on tampi himɓe sukaɓe hano gartoɓe yessoɓe bureau ji ɗin hamɓe goni galano faama golle mumen sanne ga yiya neɗɗo no ɓooya faɗe mabɓe yaɗoyde neɗɗo no inde jomum han wonno tampina himɓe ɓur sanne amma cuɓoytoɓen kay ko giiki amin min gi ɓe ɗon faama gam hano min gi nokkuji ko ɗuuɗi himɓe ɓurtike paaminiɓe nder ɓaale ɓaale noon ɓe tinniɓe gaɗa hano gonɓen tefa ɓen ɓe tinniɓe koka sukaɓe no nata ɓaale ɓaale no holla yeyraɓe anndi to ɗuuɗi yeyraɓe ɓen woni paamata to ɓe paaminama sanne 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 har ɗon ke mi ko ɓe gala ɗum wala gacce
to barhama hasumi min jettima ɗo aɗe cota ɗum wonnode département boboye région mo doso
studio kalangu
le programme de studio kalangu
à Tillabéye
sur la radio Tebonsi
97.5 FM
studio kalangu
no wontiri en natan région mo Tillabéri département mo Belle Yara Bandi en tawatto en ɗan enen mbiyama salamu aleykum ko ɗo mbaale jaara wawi haalde inde ma hettiniɓe faama bandimi o tawa Belle Yara ko min noddi joni
oɗo kettini Hajar Saydou
machallah Hajar a gaccaka noyi noon ton enɗa leydi moɗon Belle Yara cuɓaki fuɗɗirti subaka warde joni
walla cuɓaki fuɗɗirtimaki warde joni alhamdulillah gam subaka o min jehi mi fuɗɗoy école biteɗo école centre Belle Yara to en min sokki e préfet monsieur le préfet en jeyi ko cuɓaki en to e wallayi iɓe goodi bureau jeeɗiɗo ɓe goodi
to
amma fo min jeyi min taw cuɓaki en si fuɗɗi saa to min jata ɗum bo ɓe fuɗɗi illa yamde jeetati ɗum min jeyi to
en de yiɓe ngalaɓe naam yimɓe ngalaɓe ngaala haala saɗorma ko ɓe gooni ɓe jiya ɗon kamɓe sigiliɓe
sigi walla ɓegi saɗora mon fu on wona to en
aɗmin jawti
min jeyi o min jawti min jeyi windi tan to en do min jeyi min tawa himɓe ne kewi bureau des votes ɗiɗo won to en bureau des votes 51 e 52
capanɗe joyi e goo capanɗe joyi e ɗiɗi
ee bureau des votes capanɗe joyi e goo on no waɗi himɓe keme nayi hela soye ɗiɗi bureau des votes 52 on ɗo no woodi himɓe keme nayi he woronja e nayi
to Hajara joni e jiile maɗa wakkati mo kalte o jo no wawi wiyede hono fodde dimma himɓe photon wawi wiyede waɗi woteji mumen waɗi cuɓaki muɗum en
to walla komin jeyi to kam min tawi himɓe ɗuɗɓe sanni himɓe ɗon du komin jeyi min ya hande yamde jeenayi min jeyi to en komin jeyi du min tawi ko waɗi cuɓakimno foto ba himɓe lasso yaade
inchallah to joni o Hajara e jiile maɗa ley to jaaɗa ley wuuro Belle Yara kañum e wendi tan to noyi jirɗa har filla ko darto rentugol himɓe e ñaw coronavirus ko wiya laabi tokke ko hisinto ñaw ngu
to wala ko min joy son min tawi himbe birode vote den kan e fuu be godi ba vette der birode vote amma garbe tew tewru be garbe ci baati be tan do wobbe en godi wobbe do godi gala amma wobbe der birode vote on be fuu be godi
be gala be kada himbe natude se wala ba vette na
ah be kada be kada
da ayi rewbe ne ngari sanele cubaki na e jilema
so wallahi so en kai so min ge masha Allah urabu be hisab be fute gari e ko du bi sanne sanne
anana e fimbe na hala hala sadarma ko no yi'a e le cubago ngol
wallahi so min am fute gi be gala sadarmo ba
e be pama no be cuborto gam wi'ama ayi talkur wotru in himbe futawa na be ndu fotoji himbe futawa hen na dum wala en wada sadarma
Joni don mi dai ekon agu. Todo mi sa biro de vot yo mi sa.
Ayo.
To e ko mi sa yim pelu kewi de no ku de pa hala seta.
To hajara min jettete fadde amin warto to mar sala jabi yaade yeso min pamanoy to en departement mo belle yara kandu kon na cubaki won wadi radio filla hojugol horejo leedi men Niger kany e député be jodo tobe suudu sawara.
Studio Kalangu.
Le programme de Studio Kalangu
à Tilabengi
sur la radio Tebonsi
97.5 FM.
Nawantir jokka en jehi tera. Salam alaikum. Salam alaikum.
Ousmane Amadou.
Naam jangondo Ali Amadou.
Oui.
Janyal le madon.
Jamta wallahi.
Alhamdulillah noy tera.
Wallahi tera jamtan.
Ah to. Filana mi sedda.
Ah bureau de vote numéro 4.
To bureau de vote kan woni tender subaki nay berde le terana
o nay berde tera honda na himbe kemna e noga e johani wad vote le tender tol
to wakati kalte o himbe foto wadi vote sa bayi joni wadi
wallahi joni ko himbe ha wadbe vote joni jusqu'a present e kaba nombre mudo o juste himbe foto non gam hande himbe ton non jabonire kambe bombe ngala tan lay joni
himbe non ngara sane
o himbe ton ngara sane dum ile jam be ngadi air on do respecte normal
de habaru rentugal himbe har fila coronavirus on enay dum don ne muradu mon wat ton
wallahi hara renu de himbe hara coronavirus wombe le tende ina kawji habare wombe na kawji habare vote on be fu be gondi bavet o be fu be gondi bavet amma wondo be wonno be naata na ngada vote on kambe be ngala bavet o hande no kur nan hewi sanne bi adama be ummake sanne be der nake vote
inshallah e to joni o e jile maada joni himbe dudu be rewbe ne hewbe mabbe sanne na du fu dum foto
wallahi hande ko mbaye hollude ma ga en to gomi ga re wuri hewde jati
to joni o ele jile ma fa hande dum woni sadorma himbe ko wonno hala ko nanta na hala be dum wadina dum waday
o joni be kabay fu sadorma gom sadorma be gondi kan woni arandere wobbe na ngara na mbiya kan mo yida na nata law arto wobbe warnobe amma jonka dum fu dum heba dum moddina ma fa wodi be fu be famri
har fila gineji di are ko goldirte dum inda ka fu gineji ko warayna
wallahi are wala fu ko waray wala fu ko heddi kay dum fu dum wari normal
ali amadou dey le departement on no kuje godde on nanay fu noyo no wada harto wana basi fu waday
ah wallahi basi fu waday le habre jon
to ali amadou min jettima do yaade tera fadde amin wartode min keba kasena yewterno jewtanta en do fila ko darto cubaki ko wonno wad eledi men Niger hande noga e jeddi le decembre dubnade nogay kojol fawar jondu ko nanni ko darto horejo leedi kanyu e deputebe
studio kalangu
le programme de studio kalangu
a dosso
sur la radio fara
92 fm
studio kalangu
jonka region modoso to endan gaya jaatem fa e kerol do mayo to endan bandi min fadal alu jampin don ton alhamdulillah to hollumi noy wonna wada to endan gaya fille cubaki horejo leedi e deputebe
to wallahi do on gaya hunne funa on yaha hanne no dum wodiriyo don subaka heno pinun bosi non de bureau de vote hanne no wana la soidi di non ko mi funa on yaha hanne do dum wodi himbe na on wara tanne gollide gineji ko be gollito bo hunne funa on do e dum fu dum wodi
Ah to fadal de noy filla nyaw coronavirus ko wi'a himbe den to fondita fa noy gondo na garton
So wallahi don kan himbe be gala dum hanen no dum wodiri amma ma yi himbe be semi me kambe kambe godi no bavete linki mabbe ko be gatta de himene ko wiete bavete on en naw no di anko duniya wateta moita dude mabbe di te dum gel hidro hidro alcoolique on bodu naw no amma de yaati non de to himbe gaybe subago be kambe kambe godadum gam du gama be godadum bo be naw be na fitira bokadi be gala be la metre go go to chaka mabbe
be gala be kada himbe nata fese wala bavette on ambi bavette
ah wallahi de du kana on be godadum be naw me be dari yaati de be na fitira don gol worbe e roibe fuube be naw no sanni
to mbira on nanay futo wadi chadale le biroji le gayanaade kon nan ko takki gaya
a ko mi fu wadai hande ko woda hunde fu na wada hande no wodi to futo daga bi ye fu na wada hande no wodi
jonin wakkali mo kalte ayi jonin nyaloma fecciri aden andi yoni hono fodde himbe foto bawden wiije misal do hember ko lati hebi wadi cubaki ki voto
eto no bura hine himbe hewde nuno ke bube wadi gaun centre quarante bi un to non to himbe dina non to gogo to data ko buto atawa himbe naw dari yeto biro de vote on e be ke bi de jabe gala vote mabbe on dina naw non be bura nduru himbe hewde nuno dari de hebi
inshallah to fadel alu min jettima fadami wartode to mara ka sendan yaade yeso e le fila ko darto kibaruji di min gomen kokka sigila mawdo studio kalangu do radioji di golliditto kanyu e internet e ko wete Facebook
studio kalangu
le programme de studio kalangu
a tilabeng
sur la radio Tebonsi
97.5 fm
studio kalangu
en chotto region mo tilaberi a to abdullahi min bino fami noddata ma abdullahi asiria ki ginanna to jonka seni eden kala hala cubaki ko wonno wad e der leedi men Niger horejo leedi kanyu e député be cubaki kidi ko ndan hunno ko lati ko wonno wad e le kero leedi Niger fu eden noddano kuje fu eden jantino himbe joni o en jatna to eden kabelewa kabelewa du ko na region mo difa nokkuto men noddi lati do tawado e le seni fedde hawjin cubaki eden to eden kabelewa mbiyetedo far jondu ko na Saidou Adamu Lamido Ada mo seni kabelewa noy wonno be cigilori sigila mabbe huubina huubay nani ko onoti
joni kam sigilami fu tokki datal gada heci kenya min do ngurtina biro de botji keba matalari fu wala ko di don
to joni ono himbe seni numen goddo don gada do fi nyaw coronavirus on den ko wi'a himbe tokka labi labi
do nyaw gaskiya min tokkina be himbe labi do to be ngari woje kama to hani dum tokkita dum ko wi'ata protocol sanitaire yaati do to wada taran koa i darudi i babet mudum hakkunde mabbe metre hore to ladde woyla um gifi neddo woni min tindinirta be so be jeyi neddo gardudo gifol mudum wana sumba hunduko mudum wara hakkunde e darotoro metre hore
har fila ndenagu kanne noy habaru mudum do ngodi togeji no wonna hawji
to inaaji futa min ngodi fu sojoji ngodi sojiji be mbiyi 3 centir centir aranum to woni baaw gari centir didabum e lesum e centir tatabum bo ido wondi yimbe seni yo yimbe biro de borti gondi terul fu
de joni jama'are don no warana
ta jama'are wara ko ina joni biroode bodji fu ko ina jeewi renti
tamadala min jettima sanne o wono Saidou Adamu Lamido Ada to enda kabilewa joni o kay en jatana to enda sayi Abdoulaye abatake mina
ay mi siri fana wodi Soumana Amadou
to madala Abdoulaye subaka o cubaki ki biroji cubaki de enda fitami lu yande jetat nanoy wadi
illa ma yande jeetati futay do biroji do bottati fudi pittama
dene jamaarde wono yahirato
dagu nino handiri jamaare kay gorko e debbo fu no don habbi anya yaade
a halde himbe seni on jey fu sa dal ma filla sigila
wallahi minen himbe seni bumbo minen mabbe gondi jaati no dute kan wala fu ngatam mi latta hakune himbe
de habaru are mabbe ne yalla yehi nokkuje fu le department sa yaran sa
no woni no handiri le department mo sa o en fu no mi yaden ko miniji tati di fu are mabbe yehi dagu nino handiri
le biroji foti jilda le wursa yi don yewda no yono wada
joni le wuro ay do mi yaina biroji sappo e jeegon ko woni ko be fuddu i wodi be golla di fuddu mi yehi to majji
anana e fu sadarama ko tawa
wallahi wadai fu ngata mi late mi wi'a don do kalle department mo saido
joni o anana e du kona are ko wi'a jacci na ko nandi e mun na
wallahi ko wi'ano jacci dun illa ma hanki kan woni bulletin presidential o illa hanki ko wi'ano jacci be gadi commande fa wari jeni keddi nokku fudo wala be bibe jaram be kebbito
amma dun nyawli ko dun warna nyawlay bulletin muidin
o nyawlay ci cheda
o den do majjido tawaka fu hono ala hali bofi kay fu galana
to yala
bulletin wana wena talki bulletin ko to ko tefol president ngako dum biida kan jaccina
o kan jaccilo di don be lili wadama dugo
a yehi nokuje fudo
yehi nokuje fu
o di ngalade fu ko jacci e majji kanji di
wala fu ko jacci e majji dagunino handiri ni on di garidi
o de jam arne jon don ya hasan chubaki na abdullahi saiton
jaati garago minen kam mi milino rewbe be fu no deko be non amma dum fu hada rewbe no tawa leedi nokuje tendeje chubaki don faano wodiri jan dagu mi e hora am yehi bi yilo ke nokuje de
to jo nan jida duudal jamaare ko wonno ya hannen chubaki e ko yaano subagol ko conseillerbe dun fodde noy dun worri
wallahi himbe no don no kejjini sanne dagunino handiri ko ta be jaha sanne be don jaha wallahi be daraki kej
o kambi misala ko witti dum bur jamaana jom bur jamaare jilema
ah yo wallahi mi misik joni kam mi wi anke jom buri jaar jatti
nimbe na jassane
ay gi himbe na jassane sanne sango daga nino handiri amma na minen kay do e min mata e bunga tam mi latti do e min de e le vecchio
to madu abdullahi de noy fil coronavirus o wi ama himbe tokka laabi ko do ngam fati ya rabo ndara nyangu noy dum worri
jaato wallahi do filla majjum mi wi jonkay no wodi ni be ko be defi alhali diam moddudan dan ko wujete juude do majjum tay joomu wakkati funo no yii e juude mudum no moyta
de habaru wattugol ciume ne ko wete bavet dum
ah o dum jaati dum e hore mudum gardo fu tawan no wondi sumure mudum
to joni abdullahi jile man da rewbe heewi san ele lawo ngol
to wallahi rewbe to andi ko watta rewbe ben ka ko watta be kewirta non woni sabu be fu be defan non defo dune sey de germa be sey de defi fa hantini ko den no habba anne yaade ton yella
to madalla abdullahi
amma dum fu hadai kay min tawi rewbe ko heewi der majjum ko woni ton enna
to min jette san abdullahi
amma leydi oha
min jetti ma san do ade sai fadde
amma to min jetti don san min dona e mi wi'a don ton studio kalangu min jetti don san sumana
Les programmes de Studio Kalangu
à Dosso
sur la radio Far A
92 FM.
Studio Kalangu.
Région de Dosso Njaten Joni Jamboki Awanato Endam Birni Jayinwali.
Sey jam taw wala jam baldon ni.
Alhamdulillah Jamboki ara way holude min noy non cubaki won wada Birni kanyo chakantaraje denna.
Wallahi do en ni to pili mi to gi mi to giti an kolli kam. Kami halant.
Inshallah, bismillah.
To en école quartier bureau 14 15 16 17. Wallahi en anno gara e imma no gara voter mon.
Dum won nokuje sappo e nay sappo joy sappo e jeego sappo e jeddi noni.
Oh.
Inshallah. To jode jile mada ko edun yaha ton anana himbe seni birni hala hala hono are mu en yalo kibbina kibbaino wodiri.
Wallahi miden ngalla yol famin je miden gidi min gada voté himbe sayni natoy dal bureau 17
ayo sapo
je nati don en wallahi be gaddi ballaka sanne dan tobe tawi ponnol gol wol ay fu be ponditi dum fawodi be kolliti be no golle dan hani wada illa be gadi dum do take himbe don no jawta law dum walliti sanne
inshallah to jom o ele majjum natol gol endan do filla ko darto nyew coronavirus ko wi himbe hakkilo e labi di noy din don ne wontiri
to andi ko filla coronavirus on en gattol sunde den e himbe nanay dum labi amma dum fu haday wobbe no godi sunde den en wobbe do gattaaki
amma jom hattaake nata ba se wala sunde
a be kadata
to e jile maada joni o jamaare ko wari cubaaki ko horejo leedi kanyi e député ko wona wade handen dum endal noga e jeddi leur décembre kanyi e ko wadano balde nyande do fil conseil mb de jiida buri jamaare
wallahi andi arande himbe pamana sanne iri wataaki ki en amma joni be pami min ka hedarre am ni ko jiimi voté hino on en cubaaki en buri himbe duddo
aji do rewbe na kewbe majju sanne
rewbe no gara sanne do layiji didi non lay worbe no don lay rewbe no don se gorko nati debbo nata nini min gadi don en to min gadi voté
to yasin do a wadai voté don to no kuji godde no nanda worri
ano yasi don en minanay fu alko godon himbe no kettini no gadi tumani mudum kola fu fitina golo
dey elay departement boboy o elay nokuje godde no naruda war hala goyinga en fakar en ko nandi mum
wallahi mi yahay amma minanay fu gido kam goddum gon wadi hartole
to jambo ke min jetti ma san do ade birni dum woni region mo dosononi
min do mi yetti on sanne assalamu alaikum
ta madala jong o kayni sey sani fabar joni garse do enda ne sudu hala studio kalangu e do fi ko darto fabar jondu kondani hono cubaki ko non de leedi men niger to enna d'accord min noddi biyetedo usman sahabi lati do goto dawi subako o yeyi wado wi cubaki mudum o wiidu kono cubaki wadde hakkilo fukkingo nani ko halni kam wakati landi mum
men mari mi tawi don to hani ma bote mi tawi duniyaru dai he amma mi wa'i bote mi iyala ko mi wodi den ko mi wodi den
to dai fi la coronavirus on ne noy non
to don ne kan duniya ko do foto dara mi wala gattudo ciume do kuma mi yata do lota ta juude
amma jomu harata ke nata kai bai se watta ciume na
so je di biwa duniya do gala ciume en gonga e wodi ay hani goddo darotodo do e wodi ciumde ti sendana du jama'ar ciumde
habar joni non kettinini studio kalangu e do fil habaruji sigila mawdo ngada do gam batte pamon noy cubaaki horejo leedi men niger do himbe chapanta don ko kube inde mudu en joggibe talkimo en do majjum kanyu e fawar jondu kono député be jodo tobe suudu sawar député be no wonno wadira kerol tateji fu leedi men niger do enda dundu kono don keba dum wakkati mum ngomi en kalo enda do radioji lati no golde studio kalangu kanyu e do internet joni oni fawar joni e do lawol goto gol enda wadi fawar jondu kono ni himbe yewtdowi e himbeje fa fama dum won ko himbe domi e le cuba kise wadowi horejo leedi kadi député warobe seket non nan
le vi ardan
komin ela kan woni ardido keso keboteedo on enden tittin kino fawoda gan hebude mosala sadornam dam min tawa do enden dermo illa ko boyi gan handen ni neddo deno difa hebata habaru himbe tawabe der departementaji region on dito miden gidi du fa handen ko watta yaha warta caka boso e difa to latano himbe sadornam yaha warta caka difa ingingimi ingurti kandu to latano himbe sadornam
ne soit plus un problème
enda so komin gidi woni hebude ardido lobbo gollano leydi gatto hakkilo e talka mum far annal hebandebe golle lumaako e dem
bangana noma
no premier attente sur
arande fuuni komin kedi kan woni denaku himbe he are mu en minen cukabe ummatore de denaku wala min gi ay fu nomin gada min keba komin burdi do andan iyaade yeso dalila rafike jaron hakkilo fukkingo go andan region di fa dermu gomnati singi labi wartirde hakkilo fukkingo labi didu kabbimi min gala fu komin gada ko wallira min bawa humtude hajuji
anke les jeunes men dans la région de Dif.
Na wantiri ndene ne kay ni won ko nandon habaru himbe latibe ndara hono cuba kise wado wi dundu kondani ele habaru di min gadi yude do enan galle nyame ya to enan torodi e ciota e belle yara yaade birnim bayor kanyum e terra e sai e favar jondu kabelewa e dakoro do dum won ko min beto assalamu alaikum joni bandabe amin hono haalobe haala bellare alla min wa sharnata haala dum nyallento janyali.